Oromia gamadita tikan ni nargaman godina ne wallagalita wallagaba kellem wallagate sett giddu kana hira wammormi geggesmani jiran jiratton hira won kana tirmatan gafilen kasan rakkolen bulchi sagari jirachu fi burale misoma halqa batamadan ojirro olu anqachu kana ofke sakabtayyu sagalen bakundatti hala walfakkatun agamu sochi motumman warana dabli summa oromo humnani kachisu godu jedan Mormut kapule fate. Hayubrain abao bodau dipsa. VOF ipsa kennanin. Rakko kanaf sababan. Motumma waligerte walinkav nuchabse. Warana lab sun. Nudam kusati jeru. Presidenti motumma na normia bulamma magarsammo. Sabahima motumma obi ennif. Gafir dedi kennanin. Humni maka warana abao tin socho. Akkar kasasa sabbatu. Ake kachisan. Muktar jamal tufindine ragabasi.
Tibakam, Lita Oromia, Wallagga Lita, Wallagga Bahafi, Kailam Wallagga Kesati, Hirira Mormi Gudda, Dandi Chuhufi, Sochile, Balatu Gigge Famatini, Jirani Hawasinan Nosani Kankasu, Gatilen Hawasin Hedduminan, Kasatini, Jurukuni, Sakobu Uralimi Somati, Bulchin Sagari, Hahamatumale, Hedduminan, Kan Sagaleto Kon Halato Kon Walduka Gagamu, Sochimotuman, Waran Addebili Summa Oromo, Dirkitan, He Kachisudaf, Demuni Mormina Kakanjaru Tausa, Kane, and it could be Hale Kananat Pihimanitin Injuru.
Woboi Kachisu, Wobotidunu Harabatu, Warani Umasakanya Ajazun Harabatu, Kanjuda, Ejeloni Matikin Kajero.
Kami Motuma to Bistani, David Raga Tangra.
Kami Motuman to Bistani, David Raga Tangra. Savavisa. Isan is Halan Jesus Iran Kanade, one series from Gutajan Pakadani, Isan is Gedas Kena Yoko Wolker.
Kesati Yu, Warani Motuma, Konkolatale Gurguda and De Garametin, Sochibal Atasatin in Jiran Kanati Himan, Gidu, Begi Tifi Gidani Titile, Waran Motuma Tifi can name she at a Walikti Wanitin in Hunger, Lubunda Mother Bulle, Latu Batama.
Al Hamas is Ravita, Ana Gidani, Bukisama Galak and Jambuzi, Maltuko. Warano Bayani or Alikuta Shunio to face up. Jarab Yodina or Lagalita, Arabi Ranga Ganga Gidano, so say Nagirani. Wabu Fidayatun, Masa Hirasu Jalanis and Aran Kevoli Tibuzi Mame, Mangudom Jaramato Kofaka Bakatun and the Manajas Hada to Kurukutan.
In Makana, Kam Motumara, Debi Argetuda, Sadaka, Bulchinsa Motumana no Romea Tifi, Motuma Federala Titiali, Balata State in Injira. Kana biro bulchin sakin agenna oromia erra de debie bilbila sani bilbilulle na fin kafni wajiro presidenti le enu mayu argachu tihin milkofni itantu presidenti bulchin motuma nanno oromia ade tayiba hasan yero gababdu bilbil harka sani ratti argadde walgahirra akkajiran natti himan gama motuma federalati minister itsabiya le sati director directoroti qunnamti ummata fin doctrinishini General Muhammad Tasamma Dafi, Itana General Commissioner, Commissioni Policy Federala, Malaku Fantati, Bilbila Sanio Bilbilu, Kallachu Tuhin Hujjatu, Ejibat Barbacha Gafi Kiyatis, Kama Wallagalitati Devye, Obbo Abdata Wagari, Ittigafatama Wajir Oromo Democratic Party, Godina Wallagalitati, Halana Nozanjiru Akana Nettihiman.
Utumi Jata in the Inkaratol Tibani, Akate Sadarbun of Kenya, Legira Gaye, Garagidani Tero Ranidarbu, Warana Sumisi Tatanivangira Nisi, Walitibun, Jirat Prenda, Sarasa Dutin Agena, Geruka Samara, Namat Kanagera, Melantan Bragenja. Amma Yu Ansan Asuman, Akadu Gisad Kutumatanias and Asita Motuma Asuman, the Suvarbadu, Amma Devin Kunkara, Kulkulena Kabu, Ifagalate, Media Tibes, Rameka Latin Sakan, why he Kachufi, Kachisu Rapi, Umati, Hakaval Injedne, Hakarakanatul Belsine, Karakofe, Umatabuka, Tajagila, Abaju Rakan Dentinesi. Imma kana raw ko kusatani wamma tumanda bar sukarami dia sa to karase ra kadesa akasani hoddani tagge satani erga ko asu wanda bar sum kubada motumani imma kana ritin politik se kaata yel kaben kito ke gesa sa desa sa kanjiru akau bakki sun tamsa ko wanda bar sur bas
kabiye jo mormin kuniti taj pametini hawasni hirira bahille gaatu qurana adabil summa oromo motumman humnan he kachin suhim falminan hawasni kasukuni mal rakan kai Motumati, Addebili Summa Oromo Gidduti, Maltu Umame Jechud Ankan Gafate, Hayudure Addebili Summa Oromo Obbo Daudi Sati. Obbo Daudi Le, Hal, Wiligalte Motumma Hojjin Taasifnin, Waran Addebili Summa Oromo Tifi, Motumma Gidduti Hojile Hojjetaman, Hojjechudab, Gama, Litabiyettiti, Waran Hojjini Fi Hawasa Hojjini Le Haasa Udab, Hoji Balna Hojjetatu Red Andubbatu, Garu, Gidduti Rakko Umame Dankan Dufe, isa kanatu dawatan asdaqabe danille nafkasan
guyala madura gawo waltane walasofle baaye dakko sabudda warani bobbae karasanati maali fi nungalu bobbae nyalle gufachi se kuni lolatae katantegeye nuti wanaga kasati waltainsake inda tuburannu kana umbadake inyaf isine dargagotile jirani bektorni jirani mangudoti jirani isensasake inyati jirani kana unja tisa jirutti lolati beza jirani kana ummata sigulitu rukutame ajjefame bobba godame lolati gusme bobba kudipaye nasi tuta nesha utaka sujaka dagarame da maalik kumbarbaachse fi umbadarrati akasitti lolli bal'aan kun gaggeeffamaa nu galaa jiru fayyitti isaas sitti warra mootummaa irraa bandiraa nullee bobbaan keenya gufatee gara Finfinnee deebine mootummaa wajjin wal gaafanna.
Addi bilisummaa Oromoo fi mootummaan koree waliinii kan dhimma haala kanaa irratti hojjetuu fi rakkoolee wal hubannaa gidduu kana jirullee furuu danda'u hundeessaniitiin kan socho'aatiin jiran ta'uun isaa irra deebi'ee himamaa tureetiin jira. Haa ta'u malee hojiilee koreen kun gadi baaseetiin sabatti himu caala ibsa gamaagamanaan qaamoleen lameenuu taasisantu garaagarummaa gidduu isaanii bal'iseenillee kan dubbatan jiru. Kanaan duras muummeen ministeerotaa Dr. Abiy Ahmed addi bilisummaa Oromoo waraana hin hiikkadhu jedheetiin kaasa jedhee hin amanu jechuudhaan yaada kennuun isaanii ni yaadatama. Waan amma ta'e kanaan wal qabateellee addi bilisummaa Oromoo guyyaa kaleessaa gama miidiyaa hawaasaa fuula feesbuukii isaatiin ibsa baaseetiin jira. Har'allee pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa gaafiif deebii Oromiyaa Broadcasting Network waliin taasisaniin barreeffamni fuula feesbuukii OBN irratti maxxanfame qaamni maqaa waraana adda bilisummaa Oromootiin hidhateetiin godinoota Wallagga lixaa fi Qeellam Wallaggaa keessatti uummata dararaaf saaxilaa jiru. Saffisaan harka isaa gabaabsachuu akka qabu pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa ibsuu isaanii barreeffamaan taa'eetiin jira. Obbo Lammaan itti aansuudhaan illee mootummaan gochaa kana obsa guddaadhaan ilaalaatiin akka ture kaasanii ammaan booda nageenya uummataatiif heera kabachiisuudhaaf ni hojjetallee akka jedhaniitiin dubbatan barreeffame. Uummannis ta'ee jaarsoleen biyyaa namoota dhimma kana keessaa harka qaban akka dhaaban waamicha dhiheessuun gara nagaatti akka deebi'aniif gahee isaanii bahachuu akka qabanillee obbo Lammaan OBN fi himuu isaaniitu barreeffame. Koree waliinii dhimma kanarratti hojjetu osoo qabdan waltajjii irratti haasa'uu dandeettan osoo jiru maaliif ta'aniitiin dhimmicha mari'atanii furuumannaa gamaagamanaan isin lameenuu ibsa baastaniin kan gaafatte hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa nuti inumaayyuu ibsa miidiyaa irraa baay'ee fagaachuu barbaanna garuu darbee haaloonni nu dirqisiisanii kan kenninu ta'ullee koree waliiniitiin haasofne rakkoo kana furuutti amanna jedhan.
Karaa keenya dirqamneeti miidiyaa kana baay'ee iyyuu miidiyaa irratti waa dabarsaa jirtu. Uummatni garuu faallaasaa maaliif inni miidiyaa irratti hin baatanii ibsa maaliif hin baaftanii yeroo hedduu nu gaafataa gaafachuun isaa sirrii kan jedhametu banatu. Miidiyaa irratti bahamee waan kun akkasitti afarfamaa. Koree waloo qabna wal gaafachuu dandeenya waan lafa kaawwannee hojjetu jijjiirraatti hubanna osoo hojjetamaa jiru gama tokkoon akkasitti ta'uun waan dhokataan taane waan uummatti lafarratti argu yaaddoo walii galaa ka'uume kuni maalii fi meeqaa uummatti nuti gaafannuu fi mootummaan deebiitti kennuu qabudha.
Gaafiif deebii dhimma kanaafi kanneen biroo wal qabatan irratti hayyuuree adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa wajjin bal'inaan taasifne. Bor qabanneetiin hin dhihaanna gabaasa raadiyoo sagalee ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinneerra.